maalintaas inta dhatay oo horto bii ma haysana migi hore ilaahay roob sheeg u wadaay walka isku helaani haafado isku ku tuugsadaani hadda haafadoogni in jegeen ilaa horto booyada aan baahanin walkastiin baahanin biilanki hiraabadkii orori hadda ma qagni
fuustadi bii ay afartoon kan wax hilmaami afartoon heega antani jirgaam afarkun jirgaam afarkun lan oo hartaanin shaqeeyaan weel hanin shaqeeyaan walaal hanin shaqeeyaan yoon jirgaanku madi afarkun asembir kidiibe aramay kidiibe
wal madeeqayaan fuusta madad madeegas fuustadi aagi sadakun dadka ma oboodan afarkun isku dhaaf sadakun baan oboodne lama kun baan oboodne may ba biyoon dhalilanin hay horta biyo biilaan eednin hayta biyoogii ba malinders maana biilaanna may dhagamo walaala ka nooli biyow way ka goboysade way ka waysaysade owlaada naftati haraadaan dhamadaan kuleela jar aragdeen kuleelka meel la surmaa la waysinyo daasha la ka jar marka way fadaan biyo ini manaha booyada hadda korkaana booyada umoodohay meelil ka jabaan ma gordaan un ini nini caawiyo unun
tan kale aan fado maybaatamaywaha aanan sheega maywaha ciyaala jar ciyaalkaas caafimaad iyo waylu ku yaaba intiyo maaraneeda meel distance ama meel fog iyo anka bahan laakiin hay-ado mobile teamka leh oo maaraneeda wareegow oo suubiyow maaraneeda kaamanka wareegow iyona an suubiyaan dadka maamooyinkun oo waayeeliinta owlaadun yaryar an lugaayo korna walbajaajka raa an haysana walbaawurka raa an haysana in fadhijo yoona daawooyinka lanka sheena la fiiray lanka dhabdhaba ilan hadda magaalada lama qeybooda ku shal deganyin kaamanka qayb arituurka hejee deganyin qaybna ADC hejee deganyin.